Kumbuka unapendwa, zingatia ili penzi usije kulichese yana. Unayempenda sana yeye hakupendi vile unavyotaka. Anaanza mambo mingi kwa kuleta ili na ile, hivi na vile. Mimi niko hapa, tasimama nawe kwenye shida na raha, milima na mabonde, nasema niko nawe. Kumbuka mimi ni yule jama mwenye kusema na kutenda. Kamwe mimi sitapeli, kamwe mimi sitakufeli. Takulinda mvua na makali ya jua, takudekeza na takutetea. Oh, oh, oh.
Takupenda mpaka shetani akufe na wivu. Takupenda mpaka shetani akufe na wivu. Halafu sherehe mbinguni.
Fakucha kwa kofi katha, apate adabu, apate adabu. Mkosa adabu yo, yeah, 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 yeah. Sema mshenzi,
tabasamu lako ni jua linaloangaza giza langu. Maneno yako ni faraja, mimi na wewe hadi mwisho. In your arms I find my peace and home. You are the beat within my soul. You light the sky I choose now and forever. With all my heart I love you. Kashita nara, baby. Why couldn't you watch mon amour? Adui zangu watancheka, ntambia nini watu? Halafu mtasema nini siku iyo?
Sherehe mbinguni.